tamani kede kabaruji amen e fulfulde.
Ona heli be studio tamani o do sa e saki ko modou Ousmane Diko halanto on kabaruji gondi do di yude maison de la presse labe mako gani kante kala ni en to boggi jande to wada watta masibaji torrobe kera ki fe le sahal fawarde e wuddi leedi meden mangal pade mali taton keddi ke le yontere de les régions segu kany e tumbutu de bali leedi ndi jamona ko jali ko do he di masibaji ngadi watmo gikeji kewdi du pawi e do hono gubal G5 sahengal honje tobe yogabe non kulliti ngal gubal ti dorte golle se jamaje de jamirali gollideede murtere golle hono gollobe laami syndicat mudun nodditeedo sentat o an heddi e wonde le nyala didi do berde de horabe syndicat o be ka kulliti murtende wadi le pali lendi fu ana buri toni di jena e taba bonka ka midio goto tramadol e kilo yi didi cocaine nangadi leedi meden di le hitande 2016 de yi adaduji andinama bete hande wattuma halaji gonda do mudum fasareji habugol de kudde cigiroje njubbodo do di ngoni sembe kabaruji di men jogani on bismillah modon e do studio tamani wada watta masibaji terroriste en dun torrobe keraki le wuddu fawarde sahal leedi meden habbitibe mali taton keddi ke de yontere le region segu kanyu e motumbuto o kabaru denago ana wondi e yar tiagal leede pale leedi meden nena golle gubal G5 galdu ono wiete jondoroto golleji mudum jondoroto fuddede cakite lewru ndu kedden Mamadou Sam Seku
jamma alal barnde woni ko bonandaji cakiti wadede yimbe ra jo en kaborde e anda ka fi hobbe non chamo e do poste mangal pod en der wuro sumpi nokku ngudido ngalure nyafunke hakke kiloji sappo le lamu tumbutu e le kabaruji bembal ande mangal pod en holitama wiide solo sabe didon leedi mali kiddiki hen goto barmi mobilaji idi ma tati dun majji e lewi ministre humanibe kabiti bebe yoga e mabbe neldama e reenudde nokku o holitama wiide dun bedo jadi ko bebe ngadi yite hakke mobilaji nogoyo di societe goto mujino lawi fadde den nyande alternaire dun bonndaji di ngada ma fewde e gure joro e wa ndar lamu segu gendarme lini mali goto heddike hen dido wobbe dun barmi e lidido bonandaji to motito dun be ngadi bonanda fewde e mobile solosabe lidi mali dido hakno be do barmi e mudun bonandaji jadin ko be satti hewde sanne ndar sahal e wudundu e wattumu tade finati e jo ingol gubal dental solosabe le G5 sahel golleji arandeji ngal do gubal na donta e cakite lewru octobre du nelabe conseil de sécurité oni ngarnobe martinde kumpa joingol ngal do gubal koti nyande alande
men martinde kumpa du beta hande gubal paba tongal al sulama ko yal sulama en sami e do sumpi les régions tumbuto o e on wattudo abe baral les régions kidal o barkan nangi hono habatobe sappo en jam wombe ngal do gubal ka lam on hokkali tajoral mudun de nande ngadi tagal walde hakkude jiadin kobe e soldats en barkan be I masibaji ana gondi e wadde wattu fu mo wattu mo hono gikeji fu ana pawi e do G5 Sahel puddo golleji mudun boyata e wi honjotobe yogabe ka hono ngal do gubal tidorto golle fewde e masibaji di dun masibaji torrobe se jamaje den jamirali gollidede kanko breme eli dikko mo universite o pamando du kabaru hono denago wonko halde Mamadou Baba Kunta kedodem
ndu o famidi jonka du fere ngam mi horaga so gonga mi holak tanne e ko saabi kambe tubakuɓe jiiɓata kulleje ɗe fof amɓe gartaɗo faɓe daarayi aɓeɓe kala hunka faɓe ɓe jiɗi wallude en sa ƴeewi ɗum hunde golle wawaɗede so Moussaka wala hen Moussaka i mbiyen no kewi kalseji kalaji ɗiɗiɓano fa yalla foɗɗe mal soldat ten keɓa malfe a golle maɓɓe heɓa lawol a on kalse a ƴeewi temedere fof a tambude sappo tan hakke mum heɓa eyi leyɗe men ɗum fo so kalse woori a tan ko heewi fu ɗon ko ñameete ko ɓuuri hewde ko gollete ko ɓuuri famɗude ey min kam mi hoolaki yalla wonko waɗɗo wawi nafude ko holli sa yi fanɗe natora leydi ndi donc a mangal paɗeɓe ƴewata golleji mumɗon dartaniɓe kayba ɗum koɓe soñata jama koɓe tan soña yimɓe ɓe fowta ɗum ɓe tinna ɓe kawra e yimɓeɓe donc soɓe kawrali e maliyeji ɓe kawrali e jeddiɓe ɓe ana tiiɗe ndena ko wara sabu yimnaki fe goto tinde mum tawi won neɗɗo bonna
kala ko jiɗɗon famitade pawɗo fayido bemal amen facebook na twitter oɗo mbawi noddudeɗo numéro ji 75 84 11 11 nadu 75 84 12 12 fandokon hakkillaji moɗon murtere golle syndicat golloɓe laamu ana heddi e wonde nenno le paale hono le ñalaɗe ɗiɗo ɓerde murtere nde ko hooreɓe syndicat o ka kolliti nde ede wonda e wadde le gollirɗe laamu fuu le leydi meɗen ndi se hono yo salanade tan saria kaɓo e yurkuruku pamaka hitande 2014 sabani murtere odo syndicat nen centre de holiti ka do seriya sammine sabde e ka wondi e keri antako kanko Ousmane Traoré gonde centre wonko haldi asitu kante ke dana Ousmane Niali Bouli
ko falli hakkunde amen dum fa joni min pamaray dumu mikin tinde on min goddega huminibe dum e kollitime be domi ko huminibe sariye biata debbe noddi tammi nen miden domi fa be noddi tammi murtere de ana wonde wadede min gon hen fa dande murtere de do tobbere won domu de min donki famrude domu wala fuk ittami domu so wana be jabbe hala amen ko min bi e joppa sariye mo bammi on sabi sariye o wana doggo do himbe fu o hereke himbe yogabe dum sabi de min jabbay jogi be sembe hewbe ngatta kali makko dum ne min jabbay hande min jabbay jango kana himbe fu pota do makko pati o yoppa fay goto non tan watta de min jabba so wana dum min gana salibe fa lamu o nodda sariye wujjobe jawdi suudu babo li yontere sini be jabbay hala amen min gada murtere golle wana balde tadde de mun ka fa balde joy min ngatta
ana buri toniji jeena taba bonka ka million goto hono tobbe podde nodirteede tramadol de e kiloji didi cocaine nangadi leedi meden di le hitande 2016 de nena dido adaduji andinama bete hande le batu totere hono nande jate didi gadaade le bangol drogue le ngalure cigarette de le balde didi yo ONG Orfed wadi golleji dokal famu mudum tongide de bangol drogo kany e seriaji kadoji bangol mudum kanko Sankare Jeanne d'Arc balo o horeji ONG Orfedo wonko halde imrana kilu mayga keddena Mamadou Samba Seku
Sikasso est une zone d'orpaillage par
excellence. Nokku damaji di nakewi sanne der lamu Sikasso. Min tagi wide golobe der dido nokuji di nabama droguji. Yalla ebe kinno dido golleji nawdi di. Kambar dun ngalure Sikasso de e yimbe le dido damaji di nangundi miijade du hono dawrude odo kabaro o. Wat juno kay adadu fufu wawata hukude on. Min tawi jati won ONG ngaji kumtan di kabar mudun hore. Ebe ngundi e birude bamobe podde be. Nder no fanda kawrutal ngal yo salla ngarbe hawrdem be ana kebana min dati dabareji di mbawata nawtorade yalla miden pabo bamobe droguji be yopude di sabi dum wana fi hunde yafunde andon wido dun wana suka wana mawdo be fuf naba madi
tous les agents dedans
Espagne du yaltini fiobe balle Mali les coupes du monde be kebal dubi sapo jeddi le nande baduji tati kanyun darodike e goto nono yo lasana jay no gondini mbadu o nyanda asorambe dun Mali fi dane Brazil fa po fodano hono ko wiyete medaille jakawalle o nyande mudundu on Angleterre Espagne du pidan kedden Ousmane Niali Bouli Oumar Waygalo fa beydore den fam
demi-finale dido bo fiyataake kasen Espagne watti mbaddu ila wakkati de match o hebi silimaaji sappo e jeenayi penalty be markiri tawede wiide Mali ana wonno do mabbe fu be baye wattude mbaddo dido ba kanko noddirte Lassana Ndiaye o wakkati de balo hebi silimaaji chapande jeddi go onde o watti mbaddu makko noddirte Sek Oumar Doucouré o watti mbaddu wakkati de balo hebuno silimaaji chapande jeegom e jetti arbitre o jabay dun kanko Jonas Komblaw holliti wiide wadi so fiugol mabbe gol wayliti kedemo ko mo sifi do hen
bimo min gatti biado natay o dun torimi kami jabirino fayse welaymi ko min kawa dun nawi sukabe sanne kami baltini hakillaaji mabbe min kulliti be golli sanne mali fu ana yettabe yewtere de asawerende timmata an heddini be match goto nena be jiggita ko belli dun be tinno yalla be ganyo o match goto keddido
asawer noga jetti lewru octobre no mali waran fidude e brazil finangal fiete nyende mudun angleterre espagne pidata
Union européenne et Royaume-Uni, Gonifa Botobe, Studio Tamani.
Sen garte kabaruji region ngaji meden tan ke be famu tagal be daga hol gendarme kenje le wuro banamango fa nenno fa be do e wombe tombe ana bado du temdere soldats be kufinaji bodde be natu be banamba beta e hande nenno be ngari ton tagal ko yimbe Martin Kumpa ko bado topi ko ngaji sappo cheki dandugu nono anda ka dudo tipay nenno dandugu yo wuro commune Touba Koro do hakkum mo de banamba yo kiloji temdere e sappo joyi ana buri bala hala nane en temedere kay kany amiri hen dehale baddube kenye fa landun landilano hono latagol majere salanade governor o ko heba en nande non majende non non dartal yaltugul governor o ko fette ton fa olab batudo hakke yimbe lojaabe du joodi me kenye kati moobi do hono laamibe ton kanyi horebe diina e wi lojaabe hakke hono hakke hebugol golle faawarde nawtoraade gollirde jeel jama dun tabaka fe le ngalurnde yo balé yimbe lojaabe de gollidinde e préfecture o faawarde e gollide yirwe nedda ku kebi hakkilo latagol odo batu ana burdu kaake janginirde temede joyi dokkaadi kenye bibbe hono yaltinaabe golle le ikuma to kuli koroto odo golle yo hono hibinde aadi mo ministre hinne e yurmede bamno fa wutan hono be do saraabe dongal almusata jande sukaabe ana buri galleji temede di kebudi ngal do dokkal yo do kaddu de di do kabaruji kedde hedal fa hande yewtere ma ana yaso e tawde jango
si jo tamani